olo e mafuta male SBS Samoan.
Mua mua atu e owa e ile miliona tangata na a wai ile ngata i fale o le taulanga tele o sini i le vae luanga o le po ona po e faa feiloa ia le tausanga fou i se faa alinga o mea faa papa po o le fireworks. Na awa i atu iei fo i matala fou o le SBS ma fesilingia nisi o tangata na taa fafau ai ai meise i lato mo i atu no i fafo na awa i atu i le Sydney Harbour fireworks.
We came from Germany, yeah, and we're just doing our work and holiday visa here, so.
Just driven from Adelaide to Sydney, like, 1.5 day, because we want to see the fireworks. Yeah, Christmas yeah. And fireworks, yes.
Absolutely excited, yeah. It's one of the best ones in the world, and it's a shame to miss anyone who misses it and living in Sydney, and so, yeah.
Oh, it's a bucket list moment, isn't it?
Happy New Year!
O le pepe mua mua na whānau i sini, i le nei tausanga fōlua fe lua sa fulumele lima, na whānau i le whalema i le Royal Hospital for Women, i le tolu sa fulumele lua minute e te a i le vae lua pō, i le pō na pō, po le tolu sa fulumele lua minute e te a i le tula sa fulumele lua. I se whamatalanga mai le ofisa o leo leo, na tele lava ina pūlea a miua tangatana a wai i le fireworks i le pō na pō, ae toa tolu se fulma leono tangata na sae saia ma mōlia i soli ngā tūlā fono o le whaau o lima malenga o i. I le whaaironga ino o le tausanga fōu i nisi o atunu o le lalolangi e whaitau se lau wafe tangata na āwai i le Tokudai Ji Temple i le laumua o Japani Tokyo i le whafeiloa inga o le tausanga fōu. I suria o se atunu una whiangai ma le tele o sa wanga ma whi vai vai a inga i le tausanga ua tuanai na Porto Porto Nisi i le Majei Square e whaafei loa i le tausanga fou e au fiai ma le alii o Mahmoud Abdul Hamid.
Free Syria is very beautiful. Syria is so beautiful when it is happy and green. The green colour will be the colour for 2025. I hope as one of the traders in Damascus and Syria that Syria will be well, and in the new year, Syria will be strong and free.
Inisi o tala ua amata i le aso, mua mua o Januari lua afe lua se fulma le lima, o na faa mamaluina nisi o tu la fono le malo tele, o se tasi o tu la fono, o le avea lea masoli tu la fono, le le totongi e sao e company ma inisi o ngā luenga, totongi sao e te tau, o na totongi ina i tangata whai ngā luenga. Na sao noa se sui o le kāpeneta i le malo tele Jason Clare, o ngā luenga ma company e le totongi e sao tangata whai ngā luenga, o le apa u yai a ulape o whaasalanga mai le malo tele.
From tomorrow, wage theft becomes illegal. From tomorrow, wage theft becomes a criminal act, and you can go to jail for up to 10 years or cop a fine of up to $8 million. This is serious. For companies who deliberately underpay their workers, who steal money off their workers, then now what you're doing is a crime and you'll have to pay for it.
Se tasio ministao la kapeneta, Jason Clare. Ua amatai fo iyo na faa mamaluina manisio si itanga ifesoa swani, mo le ova ile miliona o tangata i Ausitalia nei mai le malo tele. O tangata olo o ilalo o le Youth Allowance, ai yai ni alato ufanau olo o lato utausia, o le ama waina se si itanga faa opopo e tolu se fulu ta la ono se fulu sene, o tangata ile alauni Youth Allowance ai le yai ni fanau utausia, o le ama waina le si itanga e lua se fulma le faa ta la tolu se fulu sene. O le alauni, mo le tausinga o se isi tangata po o le carer allowance, o le asi itia, i le selau lima se fulma le iwa ta la tolu se fulu sene, i le ta ilua va yaso. I pepa la kapine ta faa to ama fai yon ta talaina, ua faa li ai leiloa e le pale mia i tausanga o tuana i John Howard, o le le faa tua tua ina o mōli mau na faa vai ai le osofa ingo Iraq, lea na au faa tasiai au se talia ma Peretania i le vaenga au wa Amerika. O le mōli mau na tu le ia malosi le militaria Amerika, O le umia le Iraq o a upenga kemikale e whaingofia o na fasiotia e ni tangata se toatele po o weapons of mass destruction. I le tausanga lua fe malefa na aumayai le whaai unga a le Butler Review na whaatonuina e le malo Peretania e le aini mo ni mau tuatuaina e whaamau ni ai le umia Iraq o nei a upenga weapons of mass destruction. Na saono John Howard, o lana whaai unga e awina atu se vaenga au i Iraq, na whaavae ilo na talitanunga, e mawhaia e le atunuu o Iraq, o na ngausia a upenga weapons of mass destruction.
I knew in advance of the official announcement that attempts to locate physical stockpiles had not been successful. I never had any doubt that the capacity to make them existed, and that the evidence that verified that was plentiful, but the actual physical stockpiles, no, it was obvious in the lead up to the formal announcement that that was going to come, and it was disappointing, but and it was a setback, and it allowed enemies of our decision to renew their attack, but that's how it goes.
Le sa vea mapale mia I tausanga ua tuanai, John Howard.
Like, share, mafaali sau finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.